na buli mama ayagala mwana we nanga bange tebamva ku lusegere abazadde temusuula baana baffe essanyu ly'omuzadde ng'omwana akula obulumi bw'omwana ng'asiranye nanga bange mbawaaye wa mungu sikowa abange mbasabira ndi muzadde nze katonda w'oku nsi ndi mama baana bange mukama bakume mbawadde omukisa ku nsi buli gye munaalaga baana bange mulaba omukisa ebyo ebibatomera temutya mayengo ga ku nsi ebibalumba nange ebyannumbako wabula gye nsaba byessanyu n'emirembe mubeere bumu baana bange mufune eddembe abantu mubaagale mubawe ekitiibwa kyabwe mubaanirize nga nze bwe nkoze mubanga mwabo mwe muli ab'omugaso abalijja gye mulinga mukuya enduulu ndi muzadde nze katonda w'oku nsi ndi mama baana bange mukama bakule mbawadde omukisa ku nsi buli gye munaalaga baana bange mulaba omukisa mukwana mingi baana bange mwesige mitono n'emikwano mutye katonda baana bange mukwana mingi baana bange mwesige mitono n'emikwano mutye katonda mbakuutira ndi muzadde katonda w'oku nsi ndi mama ndi mama baana bange mukama bakume mbawadde mbawadde omukisa ku nsi buli gye munaalaga baana bange mulaba omukisa omukisa ndi muzadde muzadde nze katonda w'oku nsi ndi mama ndi mama baana bange mukama bakume mbawadde sakusi buli gye munaalaga baana bange mulaba omukisa omukisa buli gye munaalaga baana bange mulaba